DutchMsafi.com
Kibiza Waishima. Macho yangu yamekuona we, moyo gago jagua. Uwe mke wangu, tuzae na watoto kwenye hii dunia. Haya macho yangu yamekuona we, moyo gago jagua. Uwe mke wangu, tuzae na watoto kwenye hii dunia. Future wife, future wife, future wife. Nimekupenda mwenyewe. Future wife, future wife, future. Naomba unielewe. Future wife, future wife, future. Nimekupenda mwenyewe. Future wife, future wife, future. Kama siku nikijua unanichiti, moyo wangu taumia sana. Kama siku nikijua unanichiti, moyo wangu taumia sana. Usichokivumilia, mana mumeo bado nakupambania. We mama, usichokivumilia, mana mumeo bado nakupambania. Wazana, you are wendo wangu, my future wife, future wife, future wife. Usiniache, my future wife, future wife, future wife. You are wendo wangu, my future wife, future wife. Tapeli, yapo sina kitu ila ukuwenda mbali. Unanipenda kweli, mambo yote shwari. Na kama pesa tutapata usijari. Wenzako baby napenda mapenzi, nisipo kuona mimi nakosa gara. We godi boda webu kembezi, maisha ya kweli mpenzwa kondona poka. Macho yangu yali kuona, moyo kakuchagua. Wewe mke wangu katika hii dunia. Safari ya mapenzi tumeanzisha wawili. Nimekuchagua wendo wangu msiri. Naomba mpenzi wangu nistiri. Siwezi ishi bila wewe. Toka umepanda nataka upige makofi. Si umepanda nataka upige makofi. Mjuka umepanda nataka mpige makofi. Mangushi kimpi pesa nataka mpige makofi. Oya dola moja nataka mpige makofi. Morogo nataka mpige makofi. We Dar es Salaam nataka mpige makofi. Kwa producer Kenny nataka mpige makofi. We piga makofi, piga piga makofi. We makofi wanaume piga makofi. Wanangu watanga kwa shima piga makofi. Na mtwara wanangu piga makofi. Meneja Isa Isa Makara Junior Spenda Costa Mjeshi.